kun radio sagale americati radio sagale america utata kabage jmatat gergere kessa salam awalekka jil kabage sasadit meter bandi digdemile ma digdemishen isoddu mitokorret washington dc ra kadabarsu sagan tafan romo amma jil kaba geffatoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsa interneetiif saatalaayitii naayil saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinuu nagoomiin keenya bakkaawwan jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan kibxata ebila 28 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo ebila 20 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Pirezidaantiin Soomaaliyaa farmaajoo jedhamuun beekaman Mohaammed Abdullaahi Mohaammed yeroo aangoo isaanii waggaa 2 dheereffachuuf yaaliin godhan eega biyyattii keessatti mormii kaasee booda yaalii sana dhaabanii jiru. Ministeri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antooni Bilinken eega taayitaa qabatanii yeroo jalqabaatiif karaa marsaa interneetii biyyoota Afrikaa daawwatanii qophiile adda addaatti illee hirmaataa jiru. Magaalaa Ambootti dargaggoonni koolejii baratan hawaasarraa maallaqa walitti qabuudhaan ijoollee mana hin qabne haadholii rakkatanii fi namoota mana hidhaa jiraniif gargaarsa gumaachan. Kaboordiin filannoo biyyoolessaa eeyyamarra haqee ture paartiin gadaa bilisummaa Oromoo mana murtiitti iyyatee eeyyamasaa deebifachuu dubbata. Kanneenif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Piroodiyuusariin tamsaasarraa biraan ayilu tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara tujubeettan sin dabarsa.
Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Pirezidaantiin Soomaaliyaa Mohaammed Abdullaahi Mohaammed yeroo aangoo isaanii waggaa 2 dheereffachuuf yaaliin godhan erga mormii guddaa biyyattii keessatti kaasisee booda yaadicha dhiisanii jiru gabaasaa guutuu jaallannee dhiyeessa.
Pirezidaantiin Soomaaliyaa aangoo qabatanii itti fufuuf akka hin dandeenye dhiibbaa biyya keessaaf alaa ta'een akkasumas Moqdishoo keessatti walitti bu'iinsaa fi hiriirri gaggeeffame sana booda beeksisan. Roobii har'aa ganama pirezidaant Farmaajoon haasaa gama televiziyoonaan dhageessaniin waliigaltee baatii fulbaana darbe tolfame kan waa'ee filannoo kanneen mallatteessan hatattamaan walgahii waaman.
Anagu ka dowlad ahaan markasta waxaan diyaar u nahay ama aan u ahayn.
Mootummaan federaalaa Soomaaliyaa kan yeroo maratti amanaa ture ammas ilaalaa jiru marii gaggeessuu dubbatanii waliigaluu kanaafis teenyee dubbachuun akka furmaata tokkitti itti ilaala. Waliigaltee fulbaana 17 tolfame kan kabaju yoo ta'u yaada koree teeknikaa baayidoo moodela filannoo kan ilaaleen dhiyeesses ni fudhannaa jedhan. Barri aangoo mootummaa pirezidaantii Soomaaliyaa kan Farmaajoo baatii guraan ala darbe kan xumurame yoo ta'u biyyattiin akka saganteeffame turetti filannoo gaggeessuu hin dandeenye. Gara jalqaba baatii kanaatti paarlaamaan Soomaaliyaa inni gadaanu mootummaa waggaa 4 aangoorra ture bara aangoosaa waggaa 2 dheeressuuf waliigalee ture. Seenatni biyyattii tarkaanfii kana fudhatama dhabsiisuun immoo rakkoo siyaasaa kakaasee jira.
Gorsaan pirezidaantii Eertiraa Yamaana Gabra'aab tuwiitarii irratti maxxansuudhaan duulli maqa balleessee Eertiraa irratti raawwatamaa jiru karoora hamminaaf jecha itti fufaa jedhan loltoota Eertiraatiin gargaarsi midhaan nyaataa naannoo Tigraayitti akka hin darbine gurame saamame ka jedhu maddeen eenyummaan isaan beekamneen walitti aanuudhaan kan gabaasamu oduu uumamee dubbatamu kan AFP'dhaan gabaasamee jedhan. Eertiraan wixineef ibsa gaazexeessotaaf kenname kan sirnaa simatte garuu Itoophiyaa keessa akka ture bulchiinsi TPLF gaaffii tole jedhu kan Eertiraa biraa dhiyaate waan hin simanneef karoorri jiru milkaa'in hafe jedhan. Bara 1999 keessa waraansa daangaa suukanneessaa Itoophiyaa waliin geggeeffameen daayirektarri USAID rakkoon sun hamaa waan tureef jecha gargaarsi midhaan nyaataa Itoophiyaaf dhaqu karaa asab bahee gama Jabuutiin akka ergamu eeyyama argachuuf Finfinneef Asmaraa gidduu deemaa turan jedhan. Seenaan haala qabatamaa kanaaf barnoonni irraa argamu Eertiraan gargaarsa namummaa laalchisee hagam naamusa irratti akka hundoofte ejjennoo cimaa qabaachuusee mul'isa jedhan. Haa ta'u malee barbaachisaa ta'us miidiyaaleen qorannaa hanga tokko utuu hin geggeessin ragaa utuu hin argatin oduu uumamee dubbatamu maaliif fayyadamu jedhan. የማንን ተፈፉራን ጉማት ከነማራፍ ከለሰ ኤኤፍፒ ራፍ ዴቪን ከነብስከሩ ከሳ ኩታኒ መጣን ሰንጀዳን አማሞ አልጀዚራን ገባሳጭ ተከብሮ ሩልቶን ኤርትራማ ሲሚዳኒ ጉበን ጀድ መጣን ሱፍጅረጀቹ አገንጅራ ጀዳኒሩ ኡጋጅሩ ከንየሮን ኦሚሻፍ ሉባና ሀንከሰዳሳት ተኡ ንደገተሜ ጀዳን ወገናን ኮማንድ ፖስቲናኖ ትግራይ ጀነራል ዮሐንስ ገብረ መስቀል ተስፋ ማርያም ከለሰ ኤኤፍፒ ኢብሰከነኒ ቶርባኔ ለማንደርበን ከሰ ከላሰ ከታ ከሱማ ከነሉልቶ ተኤርትራንቶ አተሙ ብራደርቡፍ ረኮኑ ቁነ ሜጅራ ጀዳኒሩ ከላሌንሱን መጋላ አድግራቲፍ አክሱም ግዱ ከጅሮ ተኡለ አከፈከኛ ተቱቀኔሩ ኤኤፍፒን ከለሰ ገልሜ ሞቱማ ፋን እንግሊፋ ጫጫባታይን በረፈሜ አርገድ ጀደን ሉልቶን ኤርትራ ገርጋር ሲሚን አንያታ ናኖ ወራናን ብቱት ትግራይ አከን ደርብኔ ኡጉራኒ ሳማን ጀዳ አበቲ ኡዱኩን እትደበሉዳን አከጀደት ገልሜን ሱን ሉልቶን ኤርትራ በከ ትግራይ ከ ሳሚን አን ትራፕ ሰምተርገሙዳን የሲጅር ዋን ሳማኒፍ ከነን ገርጋር ሳፍፈን ሶዳተነቺ በቀተን ጀዳ ኤኤፍፒ እትደበለ ወገናን ሞቱ ማናኖ ትግራይ ከንየሮ ሙሉ ነጋ ከለሰ አከይብሰንት ኡመኒ ዋኤ ረኮዳን ዲፍራፕ ሲሚን አንያታ ኮሜድ ኤ ሳጅሩ ዋጅሪሳኒስ ቆራና ገጌ ሳጅራ ጀደን ጀቹዳን ኤኤፍፒ ገባሴራ ከደገይ ፈታጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ፕሬዝዳንቲን ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ሀር አገልግለ እና ኮንግረስ ይፋሳ ደገይስሰን ቢዮ ተከብሮ ወሊን አተሚን ሀሪሮ ኡሙፍ ወልተጀ አዱኛ ረጥ አሜሪካን አተሚን ቆዶው ገንቱማ ፍረቹ ደንዴሲ ከጀሉ ላልጅሴ ከሮራ ቀባን እብሱ ጀዳሜ ኤገማ ዱቢምቱን ዋይት ሃውስ ጄን ሳኪ ሀሳ ባይደን ድሮ አከዱበተንት ያዲ ባይደን ማመት አላላልጅሴ ኤሰን ዶ አሜሪካን አዱኛ ከሳ ቀብዱ በከት ዴብሱ አከብያት ሰፉን ከኛ ማሊ ከጀሩ ኦፍ ከሳ ቀበጀራን ፕሬዝዳንትች ወልታይንሰ ቻይና ወሊን ጅሩ ደበለተ ኢማመተ አላ ገመላሌን ከንሳን ድርሰ ከነኒፍ ሄዱ ረት ዱበጁን ሳኒለ ኢናፉ ጀራኒሩ ቡልጂንስ ባይደን ቃሞቲ ምቾ ተታን ወሊን ድራኖ ጀጁፍ ዲባጎቹን ጀቹን ባቲካን ለልቶታ አፍጋኒስታን ገመሲ ባሱላልጅሴ ሚሴንሶተ ኔቶ ወሊን ቅንዶምናን ኦጀቹራ አፋኒያይን መነመሬ ናንሲ ፐሎሲ ፕሬዝዳንት ባይደን ረኮ የሮሴ ነቀበሰ ከና ፍርማተ በርባዱፍ ጨረወን ጅረኒፍ ቡልአተ ጅሩረት አንጎ ቀበተኒ ኩዮተ ኢበተኮ ከሰታ ሳከረ ገሰሰኒፍ መነመሬ በከቦቶ ኡመታት አፈረኒሩ ሳኪነ ከጀደኒት ከከኡምሲ ማመተ ባይደን ኢጆን በርኖታፍ ኦልማ ዳይመኒ ኢጆ ለረት ማለቀባሱ ዳጀደን ኦዱን ገልገለ ከናፍ ቀም ከኑም
ከደጋጅርተን እስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደብሩ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ ሚኒስተር ኢማላ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶኒ ብሊንከን ኤገሙ ደመኒ የሮጀል ቀባቲቭ ከራማር ሳንተርኔቲ ቢዮት አፍሪካ ዳወቹዳን ቆፒላ ደደረት ተርገመኒ ጅሩ ሆገኖት ቢዮት ለማ ከኬንያ አፍ ከናይጄሪያ ወሊንስ ዱበተኒ ጅሩ ጋባሳ አኒታ ፓውል ጆሃንስበርግ ራርግቴስ በፍቃዱ ሞሮዳቱ ዴሳ
አንቶኒ ብሊንከን ጉርሙና ሞታ አፍሪካ ዱራኒ አሜሪካ ቲባራታን ዮኪን ሂርማቺ ዘሆገን ሰደርገጎተ አፍሪካ ዮኪን ያንግ አፍሪካ ሊደርሺፕ ኢኒሼቲቭ ዮኪን ሞ ያሊ ጀአሜ ቤከሙ ወጅኒ ካን ዋል አርጋኔ ዱበታን ሐሳ ካነ ከሰቲ ካራቡልቺን ሰጋሪቲን ምርገና ሞማ አዱኛ ከበቺ ሱዳን
ኢማማተ ኢሚያላ አሜሪካ ኢራቲ ቡኡሬፈቴ ታውይሳ
ጭምሰኒ ቱቀኒሩ ብሊንከን ስርነ ዳወና ከራ ኢንተርኔት ቲኒም ታሲፈሚ ከነረጥ ጋፍሌንቂ ጭሞን ሐለቅ ሌንሳ ሶቺ ቻይናን አፍሪካ ከሰቲ ጎቻ ጅርቱፊ ሶቺ ፍንጣሊዩማ አፍሪካ ከሰ ጅሩ ካን ኢላላተኒ ካአኒ ዱበተማኒሩ
We're very much committed to working with partners to advance peace and security in
Frontan nagenya fi kasgabbi Africa TV dursakenna wajjin abachu dafi fedi gudda qabna yero gababa ke satti wan immanagenya walittibu insa arartu sochi diplomasi mirgana mo mafi kan kanafakkata niratti tiyefanna fulduratis jarmiale demokrasi jajjabesu dandetti guddina sabafo yesufi guddina dinagde ratto jachun buura nudabu barbanu da jedaniru blinken ministeri imma ala america dawanna white house ta ani namottan africa durani america tibaratani wajjineni gafif devi erga tumurani boda gara nigeria ticeudan ፕሬዝዳንቲ ዳፊ ሚኒስቴራ ኢማላ ቢያቲ ወጅን እትፉፉዳንሲ ፕሬዝዳንቲ ዳፊ ሚኒስቴራ ኢማላ ኬንያ ወጅን ኢማ ቢዮ ተለመኒ ኢረቲ ካንመርየታኒ Tony Blinken imma dibe corona irattisi qondaltota biyottan lamani wajjineni dubbataniru jedamera. Blinken yero amma Afrika kesetti sochi biyi China gochajirtu irattis tiye fachunisani be kamera.
Countries in Africa will and should engage with a broad array of partners.
Biyotan Afrika biyota addadda kan akka China yokin Fransai, Turkey yokin Brazil, United States fi warra biro wajjineni firoma qabaachu hindandaw. Biyonni fi hawasni Afrika yemmu biyotan kana wajjineni firumma yokin walitti dhufeenya uumanu ija isaani bal'inaani akka bananu abdii qabna. Chinaan addunyaa irratti dorgomtuudha. Dorgomsuun waan gaariidha. Amma bakkeen taphaa hundumaafu walqixaa fi mijataa ta'etti. Garuu akka ilaalaa jirrutti waa'ee bulchiinsa mootummaa, waa'ee nageenyaa, waa'ee biizinasaa, waa'ee diinagdee fi dhimmoottan firoottan keenya Afrikaatii fi bu'uura ta'an irratti garagarummaa guddaa qabna. Yommuu mootummaa Doonaald Tiraamp ministeerri dhimma alaa Ameerikaa lama al tokko tokko biyyoota Afrikaa qaamaan daawwachuun isaanii hin yaadatamu. Akka hojjetaan waajjira Blinken tokko jedhanitti daawwannaan ammaa kun isa dhumaa miti. Yommuu haalli dhibee deebi'ee mijatu Blinkenis gara Afrikaa qaamaan deemanii daawwatuu jechuun isaanii gabaafameera. Karaa biraatiin immoo Antoonii Blinken sagalee dargaggoota addunyaa akka dhaggeeffatan dubbataniiru.
The most important thing we have is to hear and to listen to new voices.
Wanti barbaachisaan nu qabnu sagalee haaraa dhaggeeffachuudhaa fi hubachuudha. Sagalee dargaggeessa ta'e abdii haaraa yaada haaraa. Yaada kamiyyuu yaada gaariiyyuu yoo ta'e eenyuyyuu dhuunfatee qabachuu hin qabu. Yommuu yaanni haaraan kun bakka gabaa yaadaatti dhiyaatu waan guddinni fooyyumsi dhufu natti fakkaata jedhaniiru Antoonii Blinken. Dhuma irrattis yaa Afrikaa jedhani Antoonii Blinken. Yaa Afrikaa United States si dhaggeeffachaa jirti.
Manni murtii waliigalaa akka federaalaa paartii gadaa bilisummaa Oromootiif eeyyamni boordiin filannoo biyyoolessaa haqee ture akka deebi'uuf murteesse jechuudhaan dura ta'an paartichaa VOA'tti himanii jiru. Paartiin gadaa bilisummaa Oromoo paartiilee boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa baatii bitootessaa keessa eeyyama isaanii haqe keessaa tokko. Saahee Daamxoo Finfinnee irraa gabaase.
Paartiin gadaa bilisummaa Oromoo bara 1991 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hundaa'ee bulchiinsa sirna gadaa hordofuudhaan sagantaa qopheeffatee marsaa lama filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti qooda fudhateeraa jedhan dura taa'an paartichaa obbo Roobalee Taaddasaa. Paartiin gadaa bilisummaa Oromoo paartiilee 53 boordiin filannoo biyyaalessaa ulaagaa boordichi kaa'ee hin guuttanne jechuudhaan bitootessa 9 bara 2012 heeyyama isaanii haqe keessaa tokko ture kan jedhan dura taa'an paartichaa obbo Roobalee Taaddasaa sababa malee haqamee paartichi jechuun ibsaniiru.
Paartiin kun sababa tokko malee haqame. Ulaagaa barbaachisa hundumaa guutee otoo jiru seera naamusa otoo kabajee jiru paartii sabarratti hundaa'e hin barbaannu jecha jedhuun paartii kana nu jalaa kanii turanii. Anaqani bitootessa 9 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti xalannan nu ga'e caamsa bultii 7 bara 2012 amma. Waxabajjitti ji'a tokko guutuu gaafachaa turre seera qabna ulaagaa hunda guunnee jirra maaliif haqame jennee boordii filannootti deddeemee turre nu didanii erga didanii akka seerri eeyyamutti mana murtii olaanaa federaalaatti waxabajjii tokko 2012 galchine.
Paartiin bilisummaa gadaa Oromoo murtee boordiin filannoo murteesse qabatee gara mana murtii olaanaa federaalaa deemuun murtee haqaa argateera jedhan obbo Roobaleen.
Manni murtiis ragaa hunda barbaadee ragaa hunda dhiyeessee nu falmisiisee guraan dhala 17 bara 2013 eeyyama nu deebisee ture manni murtii olaanaa federaalaa. Murtiin boordiin dabarsee seera qabeessa miti jedhee eeyyama nu deebisee ture. Garuu boordii filannoo waliyyannoo mana murtii waliigala federaalaatti waliyyatee nu falmaa ture. Nus isarratti falminee manni murtii federaalaa waliigalaa eebila 18 bara 2013 guutumaan guututti eeyyamni keenya kan udeebiu maqaan paartii keenyaas paartii sirna gadaa bilisummaa oromoo yookaan bilisummaa oromoo jedhamee akka nuu kennamu akka paartichi gumiidhaan murteesse kana murtii dhumaa nuu kenne waan ta'eef kana uummanni keenya beekee deeggarsa akka nuu kennu.
Pirezidaantiin paartii bilisummaa gadaa oromoo obbo Masaay Abbabaa Gamasaaniin paartiin bilisummaa gadaa oromoo hacuuccaa boordii filannoo malee ulaagaa hunda guuttatee paartii socho'aa turedha jedhan.
Kura sabaa goone jirraa waan barbaachisu paartii kanaaf naannoonnii ta'ee akka biyyattiitti mallatteessinee jirraa jechuudha. Dhiibbaa ture nurratti dhiibbaa godhamaa ture. Maaliif lakkoofsi naasilaa 4,000 guutuu qabna turre amma 6,845 qabna. Manni murtii isa laaleetti waan ragaa keenya qabu hunda nurraa fuudhetti nu murteessa jechuudha. Warra biyya ulessaa 10,000 guutuu qaban. Naannootti murteessaniirra kora sabaatiin ammaan dura jechuudha. Walga'ii ammaan dura gaafa fulbaana 24 bara 2012 gooneen gara naannootti gad buusnee jirra. Soo kun ta'ee jiru kan hubachuu dhiisuudhaan waan ammaan dura ture nu midaalanii 10,000 guutuu qabdanii jedhanii nu waqan. Nu hubatuu dandeenye dhagahuun barbaadanii jechuudha rakkoo guddaati. Murtii kora sabaa achi galchinee osoo jirru barisaa osoo ilaalanii deebiin hin deebisan dhiibbaa nurraan gahaa turan jechuudha.
Yeroo isin boordii filannoo mana murtiitti mattan boordiin filannoo maal isiniif deebisaa ture? Keessumaa haqamu keessa waliin wal qabsiisee maalidha kan inni akka ragaatti kaasaa ture?
Isaan biyyoolessaa jedhan. Nuti immoo biyyoolessaa miti. Isaan bira isaan dura kan galee jira. Fakkeenyaaf gaafa fulbaana 24 bara 2012 kora sabaa goone gaafa fulbaana 30 boordii filannootiif galchinee turre guyyaa jaha booda jechuudha. Sun osoo achi jiru san xalaa isaan bira jiru laalanii hubatanii nu keessummeessuu osoo qabanu isa maddiitti galchanii nu haqu waan barbaadaniif jibbinsa waan qabaniif. Miidhaan nurraan gahaa turanii jechuudha.
Paartiin gadaa bilisummaa oromoo filannoon biyyaalessaa marsaa 6ffaan akka dheeratuuf illee gaafateera.
Akka filannootti hirmaachuun nu gochaa jire boordii filannooti. Kanammoo haqa keenya manni murtii olaanaas manni murtii federaalaa waliigalaas muummichaas nu murteessa nu mirkaneessira. Kanaaf rakkoo nuyi odoo hin qabne boordiin seera ala filannoo irraa nu ittisuusaa sirrii miti. Kanaaf paartileen filannoo ala ta'an kun hundumtuu walii galee haala biyyi kanas keessa jiru tasgabbii godhame fulbaanatti filannoon akka siqu rakkoo hin jiru. Hidhamtoota keenya namni guyyaa guyyaa dhaggeeffamaa jiru. Siyaasni rakkoon siyaasaa mariidhaan adeemsifama waan ta'eef mana marii paartilee damee Oromiyaa akka hundaa'u atattamaa akka hundaa'e falmiin diriiriin jedhamu akka eegalame. Rakkoon biyyaa akka furmaata argatu gaafachaa jirra.
Haala nageenyaa kutaalee biyyattii bakka garaa garaatti mul'achaa jiru akka furmaata waraa argatuuf mootummaa fi paartileen siyaasaa morkattoota waliin mari'atanii fala biyyaalessaa fiduu qabu jechuun paartiin gadaa bilisummaa oromoo hubachiisee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barattoonni kooleejii seenaas Amboo jiru keessatti baratan qaamolee hawaasaa harka qalleeyyii ta'aniif daa'imman daandiirra jiraataniif gargaarsa gumaachuu isaanii dubbatu. Walitti qabaan gargaarsa kanaaf diiniin kooleejii seenaas obbo Sintaayyoo Abbabaa gargaarsi kun barattootaan qaamolee hawaasaa garaagaraa irraa walitti qabamee ka kenname ta'uu ibsan. Daa'imman 189 uffata guutuu, haadholii 68 lukkuu gaafa ayyaana faasikaa, zayitaaf daakuu akkasumas namoota mana hidhaa jiraniif sangaa gaafa ayyaanaa bitanii gumaachan jiru. Naakor Malkaa kanarratti dabalata qaba.
Walitti qabaan gargaarsaa fi diiniin kolleejjii seenaayaas obbo Sintaayyoo Abbabaa magaalaa Amboo keessatti sababaa barattootuma isaaniin gargaarsa walitti qabanii qaamolee hawaasaa harka qalleeyyii ta'aniif gumaachan yeroo ibsan akkas jedhu.
Deeggarsa kana gochuudhaaf wanti nu kakaase ayyaana faasigaa kana sababeeffannee barattoonni keenya magaalaa keessa deddeeman ijoollee daandiirra jiraatan ijoollee haadha abbaa maatiin qabne kanneen argu namoota adda addaa deeggarsa barbaadan kanumarraa ka'uudhaan maaliif ayyaana kana sababeeffatee. Magaaluma kana keessa deemnee qarshii walitti sassaabnee nuyis akka barattootaatti akka mana barumsaattis maanqoon jenneetu yaada tokko qabannee kaanee naannoo guyyoota 4-5 akka magaalaa Amboo fi magaalaa Gudaritti deeggarsa sassaabaa turre. Chumara kanete da gan anno karshi kuma dibato ko digdama fi saul wali galasa kan politika banne degersa kan rawat
degersi sintasefta mal mal fei enyu fei kan degerem
degersi no rawan toko refamdo ta sera manas resa sugudina shwalita majalu mambo jiran chani sanga karshi kuma sodo mishanin sanga gudda toko binne akka ayanaf tin wandera ngonera kallati lamma fatini mo namota arka kalleyi yokini mo haduli dadabani namaisan dekaru inkabne nano haduli jatami sadetif dako dako fi zaita sani binera ijole daiman dandir jiratan kanamo nano dibafi sadetami sagali da dako sasani sirriti kan wando jenne uffata risani uffata gutu surre shurravi t-shirti kan uffata gutu risani fondo jelle odi garsi kenye saditi kodame ture chura
melkamu alamu dergaggota digirsa kana magala ambof gudarit olifi gadi demani walitti qaban keisa tokko tawdubata isa firiyot nisa yero namo tagargarsaf mallaqa gafatanitti rakkonu data ture jedu ibsejira
yero gargarsaf kala chaturetti rakkatota yoki sarkaka leyi magala ambof gesejira amma umna kenya gargaru jecha mudanno bayetun mudedera arraba minami re darbi baba yeke sene barre amma gubarre ham gubarre ham nu tsabani kini sini college sena sb kismale kada chanjirtani minami ne kinu jedani kamman warasunu tiko amma kada tonni sinu fi gesani tinna watu kada tumale takatto ta kada jambe damuti warasatu rali
dai memmatin qamni dandi magalam boy rejra tankesa tokko wae gargar se isafi namote bro daftas fame mudubatu akas jede jira
erna shufan jedama magodana dandi rakanan jira do magalama bokesa
sababu malif dandi tibate
andandi tikanan deeti jollu makora kase mati ko bala konkolata timi damantrani sababu kanati fi amma dande yero jollu makot hojum na gara gara jolle dam rakajo de chantre watu makajenus baranda bulla turet moji gara gara wacce nuti nando bandaria duratti achi guya gafa guya sambata jolle makati barbanda dani makakinya kabatani guya kale shamo nano jolle baida manan jere bani dandira kanjira tanu ndu masatsa bani ufata tsatoi
me ufata kamisi bitani maltu musdagami
ani ufata kale shamo bitame kali surre bitani ootas nu bitani kane wakti gannati to akasmalle t-shirt jalas nu bitani ru gamachu guddatu nu ti dagabe kan guya ngara dandi sibe wai nagare kalesa garre karabana waru sichati
namota kanne bro firga mal dabar saudin sani kun
oji sani kun namoni magala ke nake sajjani abaka benya ta hitu tsrai nagara dandi pati on organ yoti makina sani kabande pasan kala makini kaveti na wono ngora sali a chafali a ni pitu fanjiru shangaru wari kuni baratonya chili amba kana dafa dala ni kisi sani ke tawna kani kame ulu ngargara tukani amma akanka benya magala ke sajiru kuni rakato takas dandi rajiru kana otumate ile manu mafaso nulate ni nijara ni gara fundra kanke sijira nile hoji manu kawele na kenya kumanu to nusu mani baya una to sibarno taleta bukete hoji manu manu bana yu nukutara
obbo sintayyolle gamaysanitin dargaggotni qormata ke sederbun hawasa bor tajajiluf jiranif isan qoppe sajadu
e dargaggonni specially mo baratoni wantaka sira tirmaju zani toko awazi borusan ergabaruf zani fitar boda awazi zani timakamazun awasa kamiti jirenya kamiti jirata kanjerusan dursani kabataman wanta lalan tureyu wabe waka wantota baye kaani challenge gudda kesa darbani ruin gudda ngaru barnota dareti baratan sanir ala kanan jirenya sani boruf fucking numa tawdan wantota dada faida gudda kasanir argadani da kan yani ke ibuno jinsa wajetame chut
kamulina wasadi geraman mira kamiti kan sanagar si satrame mira mira sanit agame netima ero degirsa kana gotanif
miru izane tiragame jolle akaviti adabada bani dandira tansu nina fune ufata tubisne saganta bashannana kuppesine fitabatan baiye kishani gambada garu abdi bra nurra barbadu manajrenya inkabnu to mananu vijartani to manabarumsanu barsistani fedi adada wandisanu gafatan jira kunimmo boru istane oji gudda kambarbadu da hadolin izane ebba guddaadhaan nikaan boo'ichaan nikaan gammachuudhaan yeroo isaan eebbanu eebbisan baay'ee akka isaan itti gammadaniidha. Hidhamtoonni yookiin immoo sirreeffamtoonni seeraas yeroo sangaasan fuunee deemnu baay'ee nama nu yaadatuun qabnu yeroo kana maatii keenya baran jirru kana nu gochuu keessaniif guddaa galatoomaa jedhanii miirri isaan agarsiisan tokko kan nama jeequdha, lammaffaa immoo kan nama gammachiisudha. Dhaa baay'ee namatti tola jechuu barbaade.
Amma hojimanii guddaa tokkotu isinitti kenname. Innis hojimanii daa'imman daandiirra jiraatan kanarraa isinitti dhufe. Hojii kanmanii kanammoo akka dargaggootaatti qobaa keessan keessa boodhaa yaaltammoo qaama kan biraa wajjin irratti mari'attanii gara fuulduraatti wanta karoorfattan qabdumoo mee maalirra geessan ergasii?
Yaada baay'ee xiqqoo taatee mana kana keessatti kolleejjii kana keessatti uummamte kana amma otoo hin dhaabne jennees dhaabuu hin dandeenyu. Kanaan booda daa'imman kun haadholiin kun sirreeffamtoonni seeraa kunis wanta kana waan irraa eeggachuun isaanii oolu. Kanaafuu maal goone amma immiidiyeetilii akka bulchiinsa kolleejichaatti piroopoozaal hojjechaa jira. Piroopoozaal hojjennu sun bulchiinsi magaalaa akka lafa yookiin immoo iddoo ittiin ijoollee kanaaf mana ijaaruu dandeenyu iddootti isaan waa jiraachuu danda'an akka isaanii mijeessinu. Achii booda sponsoroota adda addaa dhaabbilee adda addaa darbee NGO'wwan adda addaa irree deeggarsa gaafachuudhaan hoo danda'ame manuma citaarree otoo ijoollee kanaaf ijaarree fi wanti dhufu kun gannadhaa fuundurri kun gannadhaa amma danda'ame otoo bokka kanarraa isaan. Keessi galchinee wantoo jennee danaa hin jalqabne malee wanti nu hojjenne jenne hin jiru.
Qindeessaa deeggarsaa Tibbana magaalaa Ambootti qaamolee hawaasaa gargaarsa barbaadaniif taasifamee fi diinii kolleejjii seenaayaas maqaa kabajamtoota dhaggeeffattootaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiin guddiseen isin galateeffadha. Waan jalqabdan kanatti milkaa fayyaa ta'a. Raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Naakoor Milkaa Amboorraa.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo taasisu Washington DC irraa.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Kan hidhaa keessa jiru hoogganaa mormitoota Raashaa Aleeksii Navaalnii haalli fayyaasaa gad adeemaa buluun kan akkaan ishee yaaddesse ta'uu Yuunaayitid Isteetsi beeksiftee jirti. Navaalniin dhukkubbii dugdaa fi miila isaarraa itti dhaga'amuuf aangoonni mana hidhaa wal'aansa fayyaa isa barbaachisu akka kennisiisan gochuuf guyyoota 24 nyaata lagatee kan ture yoo ta'u amma sana gochuu dhaabee jira. Qufaa hamaa fi ho'i qaama isaa dabaluu ibsaa ture. Namoonni isa waliin hidhaman dhukkuba sombaan qabamanii hospitaala seenanii jiru. Haalli fayyaa Navaalnii gad adeemaa jiraachuun pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden yaaddessuusaa itti gaafatamtuun pireesii kan masaraa Waayit Haawus Jeen Saakii dubbataniiru. Dubbiimaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Teed Piraayis yaaddoo kana qabaachuu isaanii ibsanii aangoonni biyyattii fayyaa fi nageenya Navaalnii mirkaneessuuf tarkaanfii barbaachisu akka fudhataniif gaafatan. Kana malees akka battalumatti hiikamu akkasumas deeggartoota isaarra dararaan ga'u akka xumuraa argatu irra deebinee gaafannaa jedhan. Raashaan meeshaa keemikaalaa gargaaramuun Navaalnii summiin miidhuu ishee kan ilaaleen bitootessa lama ministiriin dantaa'alaa Yuunaayitid Isteetsi uggura Raashaa irra ture bal'isee jira. Uggurri kun duraan Raashaa irra kan kaa'ame sababaa bara 2018 Yuunaayitid Kingdam keessatti warri basaasa Raashaa nama Sergee Skripaal jedhamu keemikaalaan summeessanii booda. Dabalataan immoo ministiriin maallaqaa fi ministiriin hajaa alaa Ameerikaa namoota Raashaa hedduu fi dhaabbatoota sagantaa meeshaa keemikaalaa ministirii ittisaa fi kutaa basaasaa kan federeeshinii Raashaa waliin hidhata qabanirra uggura kaa'aniiru. Meeshaalee waraanaa fi tajaajila waraanaa biyya ofiin ala akka hin baafne jechuudhaan biyyoota imaammata ba'ee keessatti tarreeffamanittis Raashaan dabalamtee jirti. Raashaan meeshaa keemikaalaa gargaaramuu fi dhiittaa mirga namoomaa geessisuun ishee waan hamaa hordofsiisuu kan danda'u ta'uu aangoonni Yuunaayitid Isteetsi kallattiin akka ibsaniif mootummaan Ameerikaa aangoota isaaf ibsee jira. Meeshaa keemikaalaa gargaaramuun kan fudhatama hin qabnee fi seera addunyaa kan cabsu ta'uu ministeerri dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Bileen kan beeksaniiru. Gara fuulduraatti yoo Raashaan kanatti fufti ta'e maaltu ta'uu akka danda'u dursee dubbachuu hin fedhu jechuun kan akeekkachiisan immoo dubbi himaa ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Teed Piraayis turan. Rashan garajabinan halit tishen navalik abdejirtuf akkat gafatamtu shakkin qabu jechudan gulala narra ya dasat umurejir
kan kana olitti dagessan ibsa gulala kan imammata United States calaqisuture
witata gajimatat qoppi afan oromotin dabars asratrawata qoppi borutu olitti debina nagat bula amma sagantafa namaratu tifufa